Sawubona wena sisi wami, unjani usaphila? Ngiyakubona ukuthi awuphilile ndisi. Sawubona wena sisi wami.
Yebo bhuti.
Unjani ngabe usaphila yini?
Angiphilile ndisi.
Sawubona sisi wami.
Yebo bhuti.
Unjani ngabe usaphila yini?
Angiphilile
ndisi. Sikuphi kanti inkinga yakho?
Manje mesi.
Sobaba yami.
Sobomisa.
Angiphilile
ndisi.
Sikuphi kanti inkinga yakho?
Manje mesi.
Kanti bathini kuwe
bathini mbenge moshe
othalo
tumsha
kanti bathini kuwe
bathini mbenge moshe othalo tumsha
I'm beautiful, I know.
I'm beautiful, I know.
Oh,
I'm beautiful, I know.
Oh,
there's no need to tell me.
I'm beautiful, I know. Yes.
I'm beautiful, I know.
No,
I'm beautiful, I know.
Oh,
there's no need to tell me.
I'm beautiful, I know. Yes.
I'm beautiful, I know.
No, I'm beautiful,
I know.
Oh,
there's no need to tell me.
Sawubona wena sisi wami.
Yebo bhuti.
Unjani ngabe usaphila yini?
Angiphilile
ndisi. Sawubona sisi wami.
Yebo bhuti.
Unjani ngabe usaphila yini?
Angiphilile ndisi.
Sikuphi kanti inkinga yakho?
Manje business
ayibo
bayamso wame
wotha
angenene
yego fika dinkinga yakho
manje business
bayamso
wame
wotha
angenene
kanti bathini kuwe
bathini Othalo tumsha
kanti bathini kuwe
bathini mbenge moshe
Othalo
tumsha
I'm beautiful I know
I'm beautiful I know
I'm beautiful
beautiful I know
There's
no need to tell me
I'm beautiful, I know, yes
I'm beautiful, I know
oh,
I'm beautiful, I know
oh,
There's no need